studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakirabe hedibe jam nyalli e modo hede ngone kiki dalal bare sappo e tati lewru juliye hitande 2022 sappo jeddi yamde jabburi masilima chapande na e joy usman nyali buldo kabaruji do fili dambele to oggi jande do gikke warti dow fuɗɗitingol trafic ferroviaire dande train nanama bete alalbare hannden ɗo bamako ɗo kañe e kedde kañe garngaji keddiɗi ɗi ngol dawol horgol waɗi hakkunde bamako e kay semino en kañe dawɓe jetti ɗum guɓɓal ngal himɓe noga e joyo ngoni e muɗum darontoɓe windugol nuygal saria malike sall joinama keñen eɓe jogui lebbi ɗiɗi faɓe kolite kowoni hakkillo maɓɓe lengal nuygal saria kesal mini sirkumini ɗo jande ana wonno yeeso nantinoɓe kabaruji talatare keñen fanda muɗum yo hollitinde ko waɗi le imogoji kap e bete e wi makko himɓe sappo e tato nanga kañe e téléphoneji le académie ngaji bamako kañe e le kedde leydi ndi yo ɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani caggal duuɓi kewɗi ko train dari dande muɗum nanama bete alalbare hannden ɗo gara bamako ɗo train o hunceke ɗo bamako ɗo yaade kay fandare yalla golle muɗum ana wawi fuɗɗitinde caggal ko wanno hakkunde bamako e negela on ko gonɗo leyi cercle kati e ministére communin ɗo yawara fandangol dawol yo ƴewtade golleji gaɗaɗi farde yawara train jaati fuɗɗitinde fabidure ɗen famoke ɗen alicise e sita sidibe
gar bamako ɗo bete alalbarnde wakkati yamde citti won hedow raygayɗi hoore terrain kay wagoŋaji fa heewi ana landini ley hen yimɓel andanɓe golle terrain ɓeydade hooreɓe kumaniɓe haybude raygayɗi le leydi terrain o ana hani iwde bamako ɗo yaade kaayi dawol makko ngol yo dawol ƴewtade so golle o gasi fade terrain o immitade o e wattu mo yimɓe domno sanne le wi ministre kumaniɗo ya warta le leydi kanko dambele madina sisoko
mi kawra e yaha fiito terrain o hakkunde genni bamako kay e kay giddili hitan 2018 wongo terrain acci dogude hakkunde bamako e kay hooreɓe on nukku kay laamukoɓe leydi fi dabiri fuu itti kalsi hela immagol terrain o ana heɓa laawol
ko landinte hen ko ka fuutilike terrain o iidi o immike yaade kaayi wakkati yamde jetti e silimaji deɓe joyi yimɓe ɓooyi ana dooma nde ɗo ñalaande duuɓi nayi ko terrain o dari golloɓe ley hen ɓe ka fuu ana jogii jikke wiide ngol ɗo dawol waran laataade immitigol ya warta terrain le leydi abdoulaye berte secrétaire kiɗɗo fedde cakontonde donnoɓe terrain le leydi
ɗum nartihen kuyal maggal junngo amen hannden sabu ɗen sa ƴeewi terrain ana natto saabe hunjude keɓal leydi yahde yeeso meɗe du o ɗum natto huunde barkunde yimɓe fuu jooɗi ɓe laawol terrain ƴaɓɓoto natton saabe hunca tordaji mumen ko heewi
golleji fa heewi fuu waɗama fade oɗo ñalawma yettade le wi ministre kumaniɗo ya warta ne leydi e hakkunde ɗiɗo golleji ana mo'intinde raygayi sappo e jeenayi ɗo terrain o daroto ɓeydade heɗintinde pongaji galuko mahina kae tukotoko ministre o holiti wiide hoore terrain ngaji tati ana domale ñalaɗe garoɗe
yimɓe kita seyiɓe cakkitake terrain alalbare hannden fufalaji locomotive waɗi weli yonki yimɓe kita ɓe yewere yawara terrain woni e muɓɓen ɓe ana keppi terrain jaati fuɗɗita yawara muɗum no hannere keɗe koɓe mbi fodi moussa jakkite keƴaɗa amen gonɗo to kita to dow faccitago
mi weltine sanne immagol terrain o hucca kay hannde beete saabu ɗum natton saabe ɓeydude keɓal amen mene jooɗi ngol laawol hakkunde kay e kita ana woɗɗi sanne so wiɗa yiran ɗum mobin immagol terrain o hannde natton amen saabe lobbe mi heɓa mi yotto kay taw torra fof waɗe min ge mbiɗa lamdoy homo futtinne heeɓa sukam muɗum saabu ɗen immagol terrain o ndu ana wawi hirnde sukamde torraji sanne mene mi cukalo likkolno kay min jeeya so meɗe miili dawde hakkunde kay e kita so mi wala terrain mobila ɗi yaafa mi tampino sanne mine wawi wadde golleji kewɗi hannden caggal dogugo o terrain ko hewtina amen keɓal maggal yo hunde watere komin duƴino hannden duwaw amen o jaabikin
sakiraɓe ɗi kabaruji fo andoɗo mba heɓude dow bembe ande ɗe dow hella amen facebook kañe compte twitter guɓɓal kan ngal daranade ƴewtugol nuygal saria malike sall joƴinama yimɓe noga e joyo goni e ngal guɓɓal ley maɓɓe ana hen hoorejo goto e rapporteur en ɗiɗon eɓe jogui lebbi ɗiɗi faɓe kollite ko woni hakkillo maɓɓe dow ngal nuygal saria fadde référendum waɗede hoorejo laamu hakkundejo o hasimi goyta tawaɗo yesso ley fuɗɗugol golleji ɗi holliti ko hasindina leygal nuygal saria malike sall ko wawi wadde no battane lobbe ko warata e wi makko e wadde deƴe ere bangal neɗɗako e politique aku leydi meɗen ndi faɓidireɗen faamu keɗɗen Aly Cissé.
kanko professeur Fuseni Samake woni horejo fedde kumanido windude dewtere sariare herene leydi malini wartafa jodo do mudum yimbe le noga e nayo be dunki e andan be seriaji noga woni hakune mudum yurube nukule de fule leyndi e mangal mudum filtintam golle mabbe woni windude dewtere sariare mo noddirta avant projet de nouvelle constitution le lebi didi horejo lamu hakundejo o kanko colonel Asimi Goita o neli beedo yimbe wadode golle mu en kenyi hono no dum hollitira de batoji modi noddi do heedi tengol leyndi lewi halaji do dotiri beedo yimbe kanko colonel Asimi Goita o holiti wiide dewtere sariare herene leedi malindi warta jodaade do mudum ana haani hokkude leedi malindi gollirdi kala haali yoppude leyndi do datol politique labungol e dartido dun saabi so bonarda feddene heddo malinkobe to be tawa fu tan gube politique yalla golle ko be gatta ko ana hunchana hore himmeji malinkobe lamido fedde kumani do windude dewtere sariare herene leyndi warta jodaade do mudum ka holiti wiide koto e golleji mudum woni hokkude leydi malini dewtere sariya bibbe mudum yeta hore mudum lehen kan en garo daranaande bargal lobbal jippinde hakkilaji jamaande tan wiide so beedo yimbe tilke windide odo avant projet de nouvelle constitution ko woni dewtere sariya herene leydi warta jodaade do mudum o dum waran dum hollite bibbe leydi le woteji dum noddirta referendum le lewru mars hitane 2023
jooɗa haala dow hollitingol himɓe ko woni le sariya wote waɗi talatare sappo ɗiɗi lewru julie ndu hotel sera tuma koɗɗo e wi huncani ɓeɗon hoore fanda mun yo hollitinde jamare nde ko woni le sariya wote kesso ɗum ko watta ɗo bama koɗɗo kañum ele région ngaji ɗi farde wotteji ɗi garde ngol hollitingol ka sariya wote waɗan fa wotteji ɗi gaɗɗire wotteji garoji ɗi gaɗɗire dow laaɓal fa ɓidireɗen faamu keɗɗen fa hannden ko lalay sawalete in fa heɓeni hen du faccitango sita sidi be Ali Cisse
caggandi sariyaji ɓamaɗi ɓiɓɓe leydi fo ana hani famtinede ko wonle o sere kesa ɓamaɗo ko entitrité loi électoral o Suleiman Dey kan yo hoorejo fedde entitrité commission loi jeyaɗo le fedde senti
oɗo sariya gotaɗo jomo nafa muɗum mawni sanne waran timminde golle laamu hakkundejo on sariya kuncano hoore wotejiri leydi haala muɗum min kalta min ɓami anniya humpitinde malinkoɓe ɗe leydi e mangal muɗum fuu do oɗo sariya ko woni bamako kane communeaji muɗum jeegom bamako ɗo min puɗɗirta tofon fade amin yetta le région ngaji ɗi alkamsarde
lewi hoorejo fedde entitrité conseil d' administration et de la refondation sandi kan e hoore pelle politique heewi ngal korta natton saabe haqqilleji ɓiɓɓe leni fuu heɓe nde o sere ɓamaɗo Boubacar Sandina Camara kan yo goto e jeeɗo le pelle politique
ni yo darne an hoore parti politique kan e pelle société civile miɗen miiri ɗum woni ko parti politique en ɓe fuu domno ɓe fuu eɓe jinno sariyawol taweto garo landinde wotiji laaɓuɗi oɗo sariya ka miɗe jingana ɗum miɗe mildu hakkillaji amin huncanama hoore lehen
miccitinde jamare wi sere keso ɓamaɗo entitirta ɗo loi électoral o hollitama ɓiɓɓe leydi fuu le sappo jeɗɗi lewru juin to fedde sentine ɓe holliti sariya cafan jeena e ɗiɗi le nut talkuru kesru caggal muɗum hoorejo laamu hakkodirajo o holliti wi o sere keso batten
yimɓe sappo e tato le maɓɓe ana hen hooreɓe centre examen ngaji nangama gatta e juuɗe huminiɓe sariya téléphoji du nangama ministre kuminiɗo jande hokki ɗi kabaruji ley ko joddi e nantinoɓe kabaruji talatare nde hollitinde ko waɗi le examen ngaji kap pt e def e wi makko ɗi tiɗɗallaji gaɗi le académie ngaji kay keñiba kallabankoro bamako e kati fa ɓidireɗen faamu keɗɗan fa hanni Ali Cisse sita sidiɓe
lewi ministre kumaniɗo jande le leydi tawede tiɗɗalaji ɗiɓe gondi fewde muɗum ɗi fuu ɓe mbawi fiide dabereji ɗiɓe mbawi fuu yalla jande hitande hikka nde ana laato joni woni wakkati haltande jamande golleji keɓade waɗede ko ɓetti madame sidibe dedeo ousmane ministre jande le leydi
ɓamde imagol kap yettade betti fa wartande defu ministre humde kabar jandene tawi dabereji fuu yalla ɗi golleji fuu ana waɗire no wodiri pati guyka waɗa hen pati yurku yurku fe batta yiyele muɗum yimɓe sappatata nangama le ɓe yimɓe musina ana muɗum cukalu lekkol ana fawti sarab goɓɓe ko miili noon wadde yurko yurkaku le ngol imagol ɓe fo hokkama laamu ko hantaɗe kiite meɓɓe
ministre o wi wajibi police e garoɓe haybude yimɓel garoɓe imuji ɗi teddine dewte sariyaji gonɗe cuuɗi janguirɗi godande imuji ɗi teddine kañidu ɗum waran latade sababule wimakko landinde imuji bak garo fuɗɗude altinere garore no woɗiri
imagol cukalo jango ko bakki an hani fuɗɗade altinaire sappo e jetti lewru juwi nde leydi fo e maggal muɗum dabriji fum fi'ama yalla parti susingaji ɗi e nannan muɗum yi e junggo sukaɓen caggal muɗum hunde fuɗ natto saabe waddude guykala ɗi golleji ana haaɗe meɗe joɗiniri heɓde jaabi laaɓuɗo mo geddi fola e muɗum
micintinde tan wiide eɓe ɓuuri yimɓele uynaye temedere capan jeenayi ɗiɗi imotoɓe bak hitane hikka
Sidio Tamani, de Faba Mouya, gouvernement Lady Suède, Danemark, Suisse et République Tchèque et Union Européenne.
Sakira be kabaru jingon ile region ngaji meden di njaran le lamu kay to region nyoro holita ma wiade nokku noddirte do geedi bine o nokku gondo le cercle nyoro hebi do wono do uru ana durusitete no be collectivité o santiri udita ma talatare sapodi de lewru julie do bibbe o nokku kanya itti jawdi mudon ko yata milioji temetati chapantati e go o be noddiri o nokku santiri cerno abdullahi nyangadu fanda mudon yo fanda udindo o nokku yalla sukabe ana keba janga keba anda dina jangine du keba ndursa ndursito qur'ana no be cultivide yambere hurbitingol onoku wadi yeso cerno amadou hadi tal kanko kalifajo tijaniya no wadi du yeso arjbe dinaju wobbe kanya e kanan ko onoku sekirabe do kadudi kabaaji ka andoni fodo ba hewde do 3w.studiotamani.org na du fakiti no do mbay no du numero via mo 37321 wassalam Sido Tamani Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest dun BCO mini jukungoji mudun di wadi do Mali di talatare sappo e didi lewru juillet du imingol i jukungoji wadi tiag yontere tiagal ko CDA o imadu mini jukungoji wadi do Mali di e wi kanko andindo kabar keba noddirta do Modibo Mawo Makalu ngol imingol i jukungoji dun wadi tan ko hani ko do mandu wadede no ka non wayla tade sababu fa jawdi no itugol jawdi wada le o wattu no kede ko noti landi adraman mayga do faccitango
les sanctions ont
jukongoji di kadi lamu mali o kanye bank ngaji mali gollirinde kalisi bank bcao fayse tawa bank ngaji kumeni jaguji e kumeni di nyamandeji kebi kalisi e juude bank o dum wadai no jelliri dun an holla wede sini andari bank ngaji mali ko sedi e bank ngaji leede jeddi kebay kalisi mo kasindini temedere le temedere e juude cdao illa jukongoji di ngada jena lewru janvier yabbenndu nen joni mi dem mila le hokkugol kalisi nogay e jettugol BCAO bank ngaji mali keban kalisi mo kasindini e juude BCAO dun ana wawi wadde nafa e client e mabbe woni baba galle en kanye entreprise ngaji malinkobe fedde e mois leede jetti goni e mudun nyamoje sefa di fu ele denti le bank BCAO nenno e mois kanyun hani daranade golleji bangal politika ku kalisi leede gonde e mois kanye e mois fu ana e CDAO mede mila joni kay mali warti leede fedde mede mila leedi mendi ana hebude kalisiji e juude e mois fa bilta hajuji mudon di jawdi nata e bembal mun kalisi darano almusaddaji laamu leedi ndi kandi huncenede hore ko yaawi yalla du ana waawa yobude nyamandeji gondi do dande mun sabi odon andi le hitande 2021 laamu male nyalme keno jawdi ndi gollira e juude de fedde humuninde kalisi ko bul milliard ngaji temere jetti e cappande jeena e jeede cfa
5 milliards de francs cfa